ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuthandana nentandane. Masikhala futhi nami ngicina sengikhala madoda, ayikho into ebuhlungu emhlabeni njengokuthandana nentandane. Hey masikhala futhi ivele ngikhale nami, hayi hey njengokuthandana nentandane. Masikhala futhi ivele ngikhale nami, hayi hey uthule sangakhala kuba ungowakho niwafana.
Ayi sonwenka ayi uthi umntana nomuntu give uphile kwezothando noma isifiso sakhe wayethu uzothola umshado ngisho emphakathini kase ngiphenduka ehlaso ngiwundinga sithebeni olamuthando ligcwele inka mhlawumbe inkingi kimi noma mhlawumbe inkingi kuye mina ngikwenze konke kodwa kaze kwalunga khumbula masihlangana ngangiyikho konke kuye namhlanje maye buya macala kumele ngwaqule sengaphenduka isigubu maye ngishaya ngikhala kamnani sengahlala ngithukile heyokungithuka ngisayiphatha ungixosha phakathi namabili hatha kasangithande phume emthonjeni enjabulo akajabule ngakangishaya ngangithi mangikhala engekho zongithulisa mina ngilichwane lenyoka habekho abangikhulisa habekho abangibonisa indlela abekho abangikhombisa okwami kunzima ungishaya noma sengixolisa. My shoulder angisoze ngakhoqa angisoze ngakhohlwa soba ubambulwami mina angisoze ngakrossa nanini ungafona uzohleza ungithola mama ungangigabazi thawula angisoze ngaliphosa mina kade ngangifisa ukuthola umuntu ozongithanda ebuhleni nasebubini thola umuntu ozongishada ubaba uphendulile ngithola ozongibamba ngesandla ngeke sawela phansi uzongithulisa noma ngikha baba mina ngiyabonga ufake ismile empilweni yami wangibuyisela uthando injabulo enhlizweni yami bese ngidiva philwa faka ismile emlonyeni wami thandwa mina ngiyabonga injabulo emoyeni wami.